dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda
wavukiye ku muhima usanga mutarabakire muhinga ugatungwa n'isambu muhinga ugatungwa n'isambu nkavukira ese waraye wiriwe muvandimwe
twongeye kubasuhuza mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo Mu kiganiro cyacu cyatambutse mu cyumweru gishize twareberaga hamwe uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku ngingo kwimura abatuye mu kagari ka Nyarutarama Iremera mu mujyi wa Kigali nibutse ko ari abaturage basaga 1600 batuye mu midugudu itatu kangondo ya mbere ya kabiri na kibiraro ya mbere abo baturage ubutegetsi burashaka kubimura aho batuye kubera ko ngo habonetse rwiyemeza mirimo wabakoresha bigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali aho batuye hazwi nko muri Banyahe Ningingo yakunze kugorana haba hagati y'ubutegetsi n'abaturage ndetse na rwiyemeza mirimo uko gahunda iteye rwiyemeza mirimo yagombye kububakira amazu mu busanza ikanombe nk'ingurane yaho batuye ariko benshi mu bahatuye ibyo ntibabikozwa bavuga ko batanze kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali kuri umunsi ku wundi ariko nanone ko batakwemera icyo bafata nk'amanyanga yabaye mu kubabarurira imitungo Kubera iyo mpamvu basaga 400 bagannye inkiko abandi basaga 50 bemeye gushyira imikono ku nyandiko zemeza ko bahabwa inzu hari kandi umubare utari muto utaramenyekana bitazwa aho bahagaze ibisobanurwa n'abahagarariye abandi nuko muri uwo mubare harimo ababa barabuze amafaranga yo kwishyura igihembo cy'umunyamategeko mu nkiko ngo hari ababuze yo gukoresha igenagaciro rivuguruza rya rwiyemeza mirimo n'abandi mu kiganiro cyashize twababwiye ko ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwahuye n'abahagarariye abandi buhamenyekana amakuru ya nyayo agamije kugera ku mwanzuro w'ikibazo Meya Marie Chantal Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali icyo gihe yavuze ko ari mushya bityo asaba ko bamuha amakuru acukumbuye kugira ngo abashe kwinjira mu kibazo cyumva Meya Rwakazi na yavuze ko atifuza kubona wahezwa mu mujyi kubera igishushanyo mbonera
igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ni ishusho y'imyubakire n'ibikorwa remezo biteganywa mu gihe kirekire ubundi yari vision 2020 ariko murabibona ko twayigezeho ubu twongera tukiha indi ntera Turashaka kwiha vision ndende igera kuri 2025. Ese umujyi wa Kigali mu mwaka w'2050 uzabusa gute? Imbogamizi twahuye muri iki gishushanyo mbonera twari dufite ni izihe tuzikosore dute? Muri iryo vugurura ry'igishushanyo mbonera ngiye nk'umuyobozi w'umujyi wa Kigali hari icyo nahise. Ntabwo nifuza kugira umujyi wa Kigali ugira abo uheza. Ndifuza ngo ibyiciro byose dufite by'Abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda bigire aho byibona mu miturire no mu kugera ku bikorwa remezo mu mujyi wa Kigali ni ukuvuga ngo ntabwo ndetse babwiye muri 2050 tuzaba dusigaranye gusa igice kimwe abandi bose tuzaba twarabikirukanye baragiye mu ntara cyangwa muri district ibyo ntabwo tubyifuza umunyarwanda agira uko akeneye undi byaba rero bitari byiza hagire uhezwa muri icyo gishushanyo mbonera turiho tuvugurura ubwo hari ibikorwa ariko gihe icyo niha n'inshingano ni ukugira ngo icyiciro cy'umunyarwanda ufite umurimo mu mujyi wa Kigali agire ahantu atuzwa kandi hamugirira akamaro
mu kiganiro cya none turakomezanya n'impande zose turakomeza twumve uko abaturage baha amakuru ubutegetsi ndetse n'ibyifuzo byabo turakomezanya kandi n'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda twumve icyo rikomeza kuvuga kuri iki kibazo Turanumva mu buryo rusange aho icyaka pesi imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho rihagaze ku ngingo yo kwimura ku nyungu rusange. Mbahaye ikaze mu kiganiro kuri mikoro muri na Eric bagira ubusa. Mbere y'uko dukomeza ariko reka mbanze mbumvishe kimwe mu bituma ubwumvikane hagati y'abimura n'abimurwa bo babuke. Nijye n'agaciro risobanurwa na Bwana Yohani Higiro uvuga ko yari mu itsinda ryagenzura guko bikorwa ashinzwe n'umutekano mu midugudu izimurwa.
Guturuka kuri zero kugera kuri skyimeta 99. Uwo muntu yemerewe inzu ya chambrette iyo chambrette bagahita bayiha agaciro ka miliyoni 14 n'ibihumbi 200 guturuka kuri skyimeta 101 kugera kuri 250 ni icyumba na salo kikabarwa ariko noneho bajya ku mutungo utunze iyo nzu ikabihabwa agaciro ka miliyoni 19,500 noneho guturuka kuri 250,000 kuri kugera kuri Sky Meta 500 wemerewe inzu ya miliyoni 25 ikaba ariyo y'ibyumba bibiri na salo guturuka kuri Sky Meta 500 kugera kuri 999 gukomeza n'abari hejuru nuri yavugaga Sky Meta 2500 ubwo bafite ibyumba bitatu na salo babitwereka nkuko imitungo yabaruwe imiryango 48 niyo batwerekaga ko ifite ibyumba bitatu na salo mu miryango icyo gihe twabaraga igera mu 1,620 n'ingahe kuko imiryango myinshi nyakubaho impamvu harimo nibibazo birebire nibyo bya Sky Meta imiryango myinshi iri muri chambrete ikaba ari no mu cyumba rasaba ni naho ngira ngo mwaranabibonye mu special report zita ku ma televiziyo bagenda batangamo nibiri abagenda bagaragaza kuko umwe aravuga ati nkuko uyu mugabo yabivuga ati nzubaka urugo rwanjye urugero nkuko benshi babibona hano bose bari mu cyumba na salo na ya chambrete ese ukibaza uzafata umuryango w'abantu umunani ushyire mu cyumba na salo noneho indi miryango myinshi nayo iri muri ya chambrete ukibaza aho turimo turaca akajagari mu myubakire ariko tukakimurira mu buriri turaguha makuru abaturage baravuga ngo turaca akajagari twebwe ubuyobozi ariko tukakimurira mu buriri niba mfite umuryango w'abantu munani haba bagiye mu cyumba rasaba ubwo nyirurwo umugore n'umugabo barajya mu cyumba abana batandatu basigare muri salo ubwo ba bana bararyama muri salo noneho hari impungenge hariho bahita bajya muri chambrete andiregite ko batari no mu cyumba rasaba ukibaza imiryango hariya muri etage n'urujya n'uruza no kunyuranamo ngiki kibazo gicanga abaturage noneho bakagenda bagasara mu mutwe ugasanga imitwe yashyushye
mu gukomeza guha makuru meya w'umujyi wa Kigali hari abamubwiye ko hari bagenzi babo babuze ikiguzi cy'umugena gaciro ndetse n'icy'umunyamategeko bagasaba ko nabo bakwitabwaho
hari icyo rero abantu bakomeje kuvuga ariko n'icyo birengagije nyakubahwa meya n'abandi bufatanije kuyobora hari abantu babashije gukoresha contre expertise kubera ko batishimiye ibarwa yuko babara imitungo yabo ariko hari n'abandi batagize ubushobozi kandi nabo batishimiye uko imitungo yabo yabazwa abo ni na benshi dore ko gukoresha contre expertise wagomba kwishyura 60,000 umugenagaciro harimo abayabuze kandi nabo batishimiye ibarwa uko ryagenze abo bantu rero nta nubwo bari mu batanze ikirego kuko n'amafaranga bagomba guhavoka ntayo babonye barayabuze abareze n'abantu 400 kandi hari hatuye abantu bageze hafi ku 2,000 none si ba bantu batareze badafite n'ubavugira badafite n'ubushobozi batakoresheje contre expertise uragira ngo barishimye ahubwo ngiye numvaga ibarwa ryateshwa agaciro rigasubirwamo buri muntu wese akabarura uko yishimye cyangwa se wa muntu wakiyandika mukamurenganura kuko nabo barahari
abifite bahita bafangura bagafunga igipangu bakinjira na titre de propriété autorisation de bâtir bitangirwa utazi utazagera
muri ibi biganiro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali busa naho bukomeje kwirinda ko bwasiragira mu nkiko byabaye ngombwa ko Meya Stephen Rwamurangwa agasaba ikibazo kirimo asaba icyo yita kuvugisha ukuri
murabizi ko mu biganiro bitandukanye uko mwagendaga muganira n'ubuyobozi niko mwatangaga icyifuzo bimwe mu byifuzo byagiye bihinduka bitewe n'ibitekerezo mwatanze habanje iyo version nyine yo kuvuga ko buso ibintu nk'ibyo ngibyo ariko hageze kugena agaciro mwasabaga twagira ngo habe umuntu uvugisha ukuri noneho wenda bitandukane uvuga kwishimira igena agaciro ariko no kuvuga igena agaciro icyo ryakozwe uko ryakozwe ryashingiye kuki ryashingiye ku butaka gusa cyangwa babaze nibiri hejuru y'ubutaka wenda umuntu akavuga ati byarakozwe byombi ariko sinabyishimiye byakozwe nabi ibyo biratandukanye no kuvuga ngo ukabya ugaheza ingundu ukavuga uti yewe n'ubutaka gusa ibintu byo hejuru ntabwo babirebye kandi wenda ntagira umuntu umwe ufasha umuyobozi w'umujyi kugira ngo amubwire uko igena agaciro icyo ryashingiyeho gusa ibyo kutabyishimira ni ibindi umuntu umwe rwose munyakuri
bwana Jean Dodier Shikama n'umwe mu bagomba kwimurwa ubwe na bagenzi be baravuga ko habayeho icyo bita itekinika rigamije gutesha agaciro imitungo yabo
igena agaciro ryarakozwe rimaze gukorwa nta kintu abasore baje kubara batabaruye pe nta kimwe tubashinje uretse irindi tekinika ryabaye nyuma ariko abana babaza ibintu byacu barabibaze byose barangije baragenda mu gihe cyo kubiha agaciro niho habereye ikibazo umushoramari we ya myumvire yo gutanga ingurane ashingiye ku butaka ntiyigeze ihinduka bakoze ku buryo ubutaka wari ufite niba ari ubuzagenerwa inzu y'ibyumba bitatu na salo bakora ryagena agaciro babihurizamo neza neza nta n'igiceri kirengaho ahubwo bakagusiga mu ideni nuko byagenze nge ndiheraho urugero umve n'irindi tekinika ryabayemo nkanjye gihe naho amagena agaciro abiri banza niriho miliyoni 28 hashize icyumweru banza niriho miliyoni 30 niba narabariwe n'abagena agaciro babiri ibyo simbizi umutungo wanjye n'ubu nkuzaniye igena agaciro inzu zanjye nta bisenge zigira nta madirisha inzu ugize indani cyakora nizo bashyizeho urugura 36 bakandika ko ari 8,000 ayo magena agaciro nubwo buryo yakozwemo noneho itesha agaciro abaturage turi kuvuga nkanjye gye ubundi nibaraga nka 80,000,000 ko ariyo mafaranga nzabona abaturage baraha bose wanjye barahasi ntungurwa no kubona ayo magena agaciro abiri atandukanye iya 28 iya 30 nkibaza se iyo diferanse ni iki ubwo kimwe cyarabacitse kiza kitari ngombwa noneho nzanye uwanjye nabo bo hari amabwiriza bahawe tutazi aho yaturutse ndabivuga nabyo kuko abagena agaciro byagezeho turabakundana cyane nuko ubwo contract expiritize yanjye hagara 61,000,000 nabwo turaserera bati nuko bigeraho banamena nibanga bavuga bati ubundi twibwe twari twahawe amabwiriza ko tugomba kubara ku byari byabazwe mbere ntiturenze hagati ya 25-35% y'ibyari byabazwe habaye mwakajagari kitesha gaciro rikomeye
muri iki kibazo cya Nyarutarama kubera ngo igena gaciro ryabanje gushingira ku butaka haraho bisa n'ibigoranye kuko ngo ushobora gusanga imiryango irenze umwe ituye kandi barurwa ku cyangombwa cy'ubutaka kimwe bagaheraho basaba guhabwa amafaranga ahagije nk'ingurane
amafaranga yasohotse n'iryo gena gaciro yasohotse kuri cya cyangombwa n'ubundi kandi hasohokaho n'inzu imwe yenda y'ibyumba bibiri na salo bazahabwa kandi ugasanga nta hantu imiryango itatu yenda igizwe n'abantu 20 impamvu rero abenshi bavuga ko bashaka ingurane y'amafaranga ni uko bashobora kuyagabana muri ubwo buryo kuko buri wese afiteho pariti kuri cya cyangombwa mu gihe yabaye inzu imwe bagasanga ari ikibazo cy'uko bazayirwaniyemo cyangwa bikaba andi makimbirane mu gihe cyo kuyigabana kuko bahuriye kuri cya cyangombwa kimwe cy'ubutaka
hano ugendeye ku mibare y'abaturage batuye hariya babariwe ukareba abaturage basinyiye amazu nta ubwawe wabona icyo abaturage bashaka barashaka amafaranga mu yabaye bigende ngende njye ku kamonyi biteyeze kubaka nane nyuzuze nguri nk'abana banywa amata sahanga umusanza bazamagira inka nyuriwe he ntabwo byashoboka abaturage barashaka amafaranga namwe tuhishoze irenga 10 tubabwira amafaranga tubabwira amafaranga ahubwo bitubwire twitahire turi gutinda aha
icyakora ku ngingo yo guhabwa ingurane nk'amafaranga meya w'umujyi wa Kigali we akavuga ko amafaranga atari kampara
inshingano ni ukuvugurura imiturire ko muriho munyibutsa ngo byumvikanweho ndabyemera ariko nashaka ngo twumvikane ko amafaranga atari kampara sibyo ushobora kuba n'ikindi kintu cyumvikanweho nicyo gituma nifuzaga ngo tuve muri iki kirego cyanyu cyo kuvuga ngo turashaka amafaranga ahubwo tujye ku kibazo aho cyari kigeze muri uko twari twakiganiraga uko mwakinsobanuriye sibyo hari umwanya hari amafaranga uwo abayobozi n'uwanyu mwagiye n'ibiganiro mwagiye mugira ntimubikubiye na zero ngo umushinga wose umere nk'aho utabayeho n'ibyo biganiro bitabayeho ahubwo tujye ku ntambwe duhere ku ntambwe aho twari tugeze
kubera ko ubutegetsi bwamenye ko abaturage bagannye inkiko bwashatse kumenya ibikubiye mu kirego bwarezwemo Madame Ernestine Mukaneza umunyamategeko w'akarere ka Gasabo arabisobanura
noneho ikiburanwa rero cya mbere harimo gusaba gutegeka guhabwa ingurane zikwiye mu mafaranga aho kuba amazu cya kabiri barasaba gutegeka kwishyura 5% akomoka ku ndishyi y'ihungabana n'ubundi ayo mafaranga sanswe tuyabara iyo tugiye kubimura icya gatatu ni ugusaba gutegeka kwishyura 5% akomoka ku bukererwe bwo kwishyura indishyi ikwiye cya kane ni ugutegeka kuriha indishyi zo gushorwa mu manza zingana n'amafaranga 100,000,000 cya nyuma gusaba gutegeka gusubizwa igihembo cyavuga kingana na 5,000,000
mu batangaga amakuru hari n'ababifuje ko ibyakozwe batishimiye byaba byiza ubutegetsi bubafashije bigasubirwamo kandi bigakorwa mu mucyo
iyo baza bakatubarira neza uko bikwiye nkuko bimuye ahandi hose n'ukuri umujyi wa Kigali twajyaga kuwuturamo neza nk'abaturage beza bakeye kandi biteje imbere. Nagiye nkurikiranye igishushanyo mbonera uko bagendaga bakivuga muri buri kagari kose nagiye mbikurikirana. Naje gusanga hari ahagenwe imiturire wenda high class ariko hakaba naho mbona umuturage wo hasi pe agomba gutura kandi yishimye kandi hamubereye. Nanjye nsanga n'abandi benshi hano baturamo. Nyakubahwa Meya, ahari mubirebye neza mukagaruka ahari kuri tele mukagerayo cyangwa se mukareba ukundi mu bugenzi uko byagenze wenda hari abatekinisiye bababwira natwe mwatuga ubwo burenganzira mukatwishyura amafaranga tukareba aho hantu aho hari iyo midugudu iciriritse tukahatura.
Nyuma y'ibyo byose Meya w'umujyi wa Kigali Rwakazina yavuze ko amakuru yamenye ariko anavuga ko umujyi ugomba kuvugururwa.
Yego ndumva ayo ari amakuru aruseho nayumvise agaciro gahunda uko yasobanuwe uko yatangiye uko yaje gukorwa n'ikibazo uko gihagaze ubu ngubu bitandukanye n'ibiri mu kirego uko biteye kuko ibiri mu kirego bimera nk'ibishyize ku ruhande iyi gahunda mumazemo iminsi yose. Mbega mu kirego cyanyu murashaka guhabwa ingurane mu mafaranga. Nk'ubuyobozi rero hari urundi ruhande, hari n'izindi nshingano, hari n'izindi ndangagaciro tuba tugomba kubahiriza. Uyu mujyi uko uteye hari ibice biba bigomba kuvugururwa. Ntabwo mvuga ngo hari abagomba kuva muri uyu mujyi, ibyo twabyumvikanyeho ko ntabyemera n'umunshi nk'inshingano zanjye. Ariko uko imiturire iteye igomba kuvugururwa. Gahunda twagiyemo twiyemeje ni ukuvugurura umujyi tunawutuyemo. Iyo tuganira mujye n'umwishyira no mu mwanya kandi numvise harimo n'abayobozi.
Nakwibutsa ko ibiganiro ku kwimura abatuye Nyarutarama ntacyo byagezeho, ubutegetsi bwizeza ko bugiye kubisesengura. Abagomba kwimuka bati
nta kizere na gito, nta nubwo ibiganiro twari twiteze ko ari uko nguko biri bugende, nta nubwo twe tubikeneye kuko twamaze kuregera urukiko. Twari tuzi ko hari inkuru nziza bazanye bakaba baje kutubwira ngo duhagari ku rubanza kuko ibyifuzo byacu bagiye kubishyira mu bikorwa. Ariko kubera ko nta kintu na kimwe twumvise kizima batubwiye, gahunda yacu irakomeje yo gukomeza urubanza.
Ariko baravuga ko bazakomeza ibiganiro kugira ngo babashe kuba bakemura ikibazo.
Ibiganiro turumva babikomeza ku bantu batareze bariya 57 bemeye amazu. Mu bandi basigaye nabo ikigaragara nuko babuze ubushobozi bwo kuba baregera urukiko, ariko ntabwo bishimiye uburyo bari kwimurwamo. Ntabwo twebwe nta bindi biganiro tugikeneye byo kuguma kutubwira amazu rwose sinkubeshye.
Ariko inzu uburyo bayigaragaza nk'uko bashaka ku mujyi ugira icyerekezo byo ntabwo bifite umurongo.
Bifite umurongo nk'uko babitekereza. Bo babitekereza nk'abantu bakize, ariko bo batekerereza bari mu inzego zitandukanye, harimo abakene, harimo abifashije, hari n'abafashwa na leta, harimo n'abafite ubushobozi bwo kubaka amazu nk'ayo ngo bari kuvuga. Ntabwo rero twumva ko uburyo badutekerereza kutwimuramo bitunyuze rwose, ndakubwiza ukuri.
Ivugeho ureke kuvugira abandi.
Njyewe ku giti cyanjye, urashaka nkubwire details zihe?
Ibikureba.
Ibindeba umutungo wanjye, icya mbere barabanje bawutesha agaciro. Bawubarira 30 million, nizanira wanjye uha 61 million. Izo 61 million bazimpaye nazamura na etaje muri uyu mujyi wa Kigali ku giti cyanjye utagiye kuntuza mu buryo bw'akajagari. Twabasobanuriye ko akajagari bari kugakura mu myubakire bakakajyana mu buriri aho umubyeyi azabana n'abana muri shamburete. Umuryango w'abantu 10 twabagaragarije impungenge, abantu 10 bazaturana gute muri shamburete? Impungenge zirahari. Bahaye umuntu amafaranga ye yagenda nawe akirwanaho. Ntabwo ari ngombwa ko tuzingirwa muri uyu mujyi. Umunyarwanda afite gutura hashaka muri iki gihugu ndetse no ku isi yose. Nibaduha amafaranga yacu kuko natwe niyo twashoye. Uwo mushoramari uza hano ari gushora imari nk'uko natwe twashoye imari. Twese turi abashoramari mbere gukinira mu mitungo yacu.
Ubutegetsi buravuga ko bagiye kwakorera iki?
Bo ubutegetsi ubwo ntabwo rwizigeze buva na kwizima buvuga ko bushaka kutwubakira amazu. Twarabiganiriye kumvikana birananirana. Birangira dufasha icyemezo cyo kuregera urukiko. Ibyo ubutegetsi bwifuza birahari, hari n'ibyo urukiko rugomba gukora. Reka dutegereze urukiko bere kugira ubwoba bwo kujya mu manza, reka tuburane uzatsinda undi ubwo ngubwo azayoboka.
Ari kintu mwaye bagenze bayi bagiye bavuga aho ngo hareze abantu 450 abandi 57 bemera inzu noneho iyo wumva abasigaye bavuga babuza amafaranga yo kuba barega bakwishyura umwavoka muri Kigali n'ikindi kintu bisobanuye ikindi kintu kuki wumva ko batagenda bakajya muri ari amazu
iyo baza kuba ari abagenda baba barayasinyiye nk'abandi kuba bataragiye gusinya nk'abo 57 nuko nyine ntabwo bayemera ikindi abo 57 nabo ugize ubonuka mu interview yagusobanura ko nawe yayisinyiye kubera amahura kindi kubera ko umutungo wakorewe uteshwa agaciro ariko yaza kubona agaciro gakwiranye n'umutungo we yazaga nawe kushaka ubundi buryo bwo kwiyubakira akaba yatura uko ashaka kuba rero barateshererwa agaciro imitungo yabo bakemera ayo mazu ntabwo nabo ari uko bishimiye iyo ngurane icyo cyumvikane neza abuvuga ngo bari mu Kigali bazaga kutaba mu Kigali iyo basinyirizo nzu kuki batasinyiye inzu ntibanaregera urukiko urumva aho ntahurizo ririmo
wagerageza kudukorera igiranya ry'ibiganiro bibaye uyu munsi n'ibyindi byagiye bitambuka
ntatandukaniro wenda itandukaniro nuko umuyobozi waje ari umushyashya gerageje kubisesengura giye nabonye yashaka kumenya amakuru gusa nta kindi nta gishya yarata
Mugushaka kumenya uko izindi impande zumva iki kibazo ijwi rya Amerika yegereye bwana Jean Leonard Sekanyange umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta yatangiye avuga ko ikibazo bakizi kandi ko kitagombye kuba giteza impagarara
ubundi ibyo urebye ni nta kibazo bya kabiri biteye kuko umuturage n'ubundi yaratuye mu nzu ugiye kumuhinda inzu kandi ukamuhinda inzu ahantu heza hajyanye n'icyerekezo umukuye ahantu habihari izina ribi nk'iryo ryabanya nk'uko mwabivugaga ubu nta kibazo byakabaye biteye ikibazo gusa wumva nuko abaturage basa nk'aho batabyishimiye bishobora kuba yenda biterwa nuko cyambere batishimiye iyo nzu bagiye kubaha yenda idahwanya idafite agaciro kaho bari bari cyangwa se nabo ubwabo nk'abaturage bakaba bifuza amafaranga badashaka ko babaha inzu umuturage akumva ko yabona amafaranga akajya gutura ahandi ashaka kuko abaturage bacu barasobanutse abanyarwanda bazi ubwenge bazi ko iyo ugiye kwimura umuntu umuhingurana ikwiye kandi iyo ngurana ikwiye igomba kujyana nyine n'agaciro k'ubwo butaka bwe cyangwa se bw'ikibanza cye nibaza ko rero abaturage bo baza amategeko bavuga bati singomba kujya kuduha inzu ahubwo baduha amafaranga tujye kwiyubakira ariko na leta nayo ifite inshingano zayo kureberera umuturage ishobora kureka avuga iti abaturage bacu nabo nituha amafaranga bakagenda bakayakoresha nabi ejo ugasanga babaye umuzigo kuri leta tutangiye kubafasha umuntu yari yenda ari mu kiciro cya gatatu cy'ubudehe tumuhaye amafaranga tumwimuye muri yanzu ntanze agiye kubaka agiye kubaho akodesha ejo amafaranga amushirane usanga agiye mu kiciro cya mbere cy'ubudehe leta igiye kumwitaho ugasanga na leta nayo haraho bibirebera mu buryo bwo gukurikirana abaturage bayo ndetse n'uburyo igomba kubazamura mu mibereho yabo ibyo rero aho ngaho nyirango niho habaye kutumvikana hagati y'abaturage n'inzego zishinzwe kubimura
mukomoje kungurana ikwiye nk'uko babivuga ubukumvikana haba abaturage na rwiyemezamirimo byaranze abaturage baganye iyo butabera barashaka kujya mu manza nubwo numvise umujyi wa Kigali wo ushaka ko ibiganiro byakongera gutangira aho ngaho nibigera mu nkiko murabibona mute
ubundi ntago bikwiye kugera kuri kujya mu nkiko kuko itegeko ryo rirahari ryo kwimura abantu ku nyungu rusange bakwiye kurireba bakarisoma bakaryubahiriza niba ajya mu rukiko n'ubundi urukiko ruzakurikiza itegeko nta mpamvu yo kugira ngo umuturage ajye kurega leta kubera ko leta iri mu mwimura ku buryo atishimiye hari itegeko rihari icyo gihe umuturage bisa nkaho leta yamurenganyije yagiye kwiyambaza inkiko ndibaza rero ko bitakwiye kugera kuri urwo rwego ahubwo abayobozi mu nzego bwite za leta bakwiye kwegera bari abaturage bakabasobanurira bakabereka inyungu yo kubimura hariya dabaro bagomba kubanza bakabereka igikorwa kigiye kuhaba kuhakorerwa bakabereka akamaro kizagirira abanyarwanda muri rusange ndetse nabo barimo barangiza bakabasobanurira bakanabereka niyo ngurane bagiye kubaha ko ari ngurane ikwiye ku buryo abaturage bo babyumva akamaro kabyo biragoye ko cyangwa se biranashoboka ko umuturage wagenda ku munsi wa mbere ukamusobanura ntiyumve kubera ko nahantu yari amaze igihe kinini yaratuye yumva yagize nko kuri gakondo birasaba kumwegera cyane inzego zikamwegera zikamusobanurira hari henshi byagiye biba muri uno mujyi wa Kigali ugasanga imbere abaturage babanje kutabyumva vuba kwimurwa ariko ejeje ubundi ugasanga barabyishimiye bagiye batabyumva ariko hashira imyaka 2-3 ugasanga barimo barishima cyane ndetse ugasanga ba wundi yenda bari baturanye hafi yaho yaratuye mbere ubu ni urimo yicuza ati kuki ngiye batangezeho nanye ngo nibaye baranyimuye rero igisabwa no kugira ngo inzego za leta zibegere hari bitegamo n'amategeko babegere babaganirize hari inama zigomba kuba inama rusange abaturage bose bahari bakabwira igikorwa kigomba kuhakorerwa ndibaza ko yenda byakozwe nyuma yaho bakajya no urugo ku rugo umuturage ku muturage muri baragomba kwimurwa bakamusobanurira ku giti cye
dusoza ikiganiro se nka societe civile hari uruhare muzabigiramo hagati y'ubutegetsi n'abaturage
ubundi societe civile ahantu hose turahagira kuko tujya inama ku mpande zombi kandi ari ku baturage ari ndetse n'abayobozi muri leta bafite inshingano zo barimo bakora iyo gahunda yo kwimura abaturage kandi n'ubutwara bitangiye kuko icya mbere nuko twemera ko abaturage abanyarwanda bagomba kuba ahantu heza icyo kindi cyo tugomba kumvisha gusishikariza bari abaturage batuye hari ahantu Nyarutarama barimo basabwa kwimuka ko ahantu baturaye batuye hataberanye n'umujyi wa Kigali icyo ni tumara kucyumvikanaho nabo hazaho gukurikiraho kubumvisha noneho uburyo nabo barekana mu burenganzira bwabo kurikirana uburenganzira bwabo kuko ni uburenganzira bwabo kugira ngo niba bimuwe bahabwe inyungu ikwiye ingurane ikwiye iyo ngurane ikwiye rero nayo nubwo sitegeko ridateganya ngo ndutere ko niyaye ndi umuturage yishimira akumva ko havuye azajya aheza kurutaho yarari begera ubuyobozi ndetse n'ubuyobozi nabwo bukabegera bakagira ibyo bumvikana bakagira aho bahuriza bitire bijya mu manza kuko imanza zo rwose niyo waba wizeye ijana ku ijana kuzatsinda ushobora kugenda bigasanga byarahindutse uzi kuri mukuri wajya kubona ukabona ni wowe uri mu makosa ariko simva ko bazajya mu makosa kuko umutungo ni uwabo ni uburenganzira bwabo ahubwo bashobora gukurikirana imanza bakazabona babonye bikeya biruta n'ibyo bagomba kubona iyo bemera bakabimura muri buriya buryo bundi bari barateganyije
turabashimye ku kiganiro muhaye radio Ijwi ry'Amerika
murakoze namwe
reka nsoreze kuri madame Christine Mukabunane perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda PS imbera kuri we aravuga mu buryo rusange ko wabona ingingo yo kwimura abaturage kubwa inyungu rusange
ishyaka PS imbera kuri kubyerekeranye no kwimuka no kwimura abantu nta kibazo ribifiteho kubera ko uko amajyambere agenda yiyongera niko hari ibikorwa bya leta cyangwa se n'ibikorwa by'abikorera bishobora kuza aho umuntu atuye ahubwo icyo tuvuga ni uko mbere yo kwimura umuturage kubera inyungu rusange z'igihugu aba akwiriye kubona ingurane y'aho yari atuye tukifuza ko mbere y'uko abaturage bimurwa hagombye kubaho ibiganiro byerekeranye cyane cyane n'ikigiye kuhakorerwa kuko abaturage bafite ibitekerezo by'aho batuye bafite n'uburenganzira nyine bw'aho batuye bakwiye rero kubanza kubwirwa bati aha ngaha hagiye gukorerwa iki n'iki icyo bamara kukimenya bakavuga bati koko nibyo reka tuveho kubera inyungu rusange z'igihugu ariko se baravaho bajye hehe mbere rero yo kubahagurutsa aho baba bakwiriye kubaha ingurane ihwanye nibura n'agaciro k'ibyo bari bafite aho ngaho byaba ari isambu byaba se n'ibindi bikorwa bihari bakabanza bakabikorerwa leta ikabategurira aho bakwiriye kujya ibyo byamara kurangira bakabona kubimura uko niko ishyaka PS imbera kuri ribibona
inshuti bakunze badusangira ijambo ku Ijwi ry'Amerika aho niho nsoreje ikiganiro cya none nshimira buri wese ku musanzu yakigizemo ndetse namwe mwadukurikiye mbifurije ibihe byiza mukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na bagira ubusa naho utaha
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.